kulanga genda yangamba jalagapo nasubiza nti akomawo obudde bungera bantu dawo nindirira omulungi bakomawo kyamala kevidi nasulayo byandiba bigambo bebamugamba eyo gyayitira sagala kuwaliriza nebyekoze kumunembireka naye wasuzaki lwaki tewesonyi wangambo kikito dano ndabako oba novumula obulumi ndi bubi.
This is for you my baby omukwano mungi amazi genyanja byose byawe mashe omukwano mungi amazi genyanja
ngekyondo byanga botyo omukwano yatwala obwongozo ndikumutima nkukumbya bwongo ekikugojo ndaba nkusana zomusajja tayomba lwekyo nesamba katonda yamanyinza lwakikaba nti baby jangu bwetyoti why you leaving me.
This is for you my baby omukwano mungi amazi genyanja byose byawe masheri omukwano mungi amazi genyanja omulungi mubanji bebi wange gwabasinga nze nakutekako lama nkoyuma bebe lwewagenda nogenda bebi wange nekunonya nekunonya nga sikulaba nkoyuma bebe naye mukwano jangu sembera nze ndabe wosula wate wali weraganga juziluli wampita wade nali sefuna naye manyi nkwagala nyo beibe yeyakyoye yankuwe nina ebyokulya tulye ebyokunywa tunywe kubanga osinga ne malayika wadde mubanji nekulaga nze bebi mwatu 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 njagala zekulage mulwatu yudijalaye. This is for you my baby omukwano mungi amazi genyanja byose byawe masheri omukwano mungi amazi genyanja. This is for you my baby omukwano mungi amazi genyanja byose byawe masheri omukwano mungi amazi genyanja.